Of course, I know Pace here, the Afford Yako, Radianimo, and Fata. ano pe me fa ba wa wajume di yesu me ma obi bia chin ye tiefu nyina ye mamu achin mame mame sofo penyin Reverend James Danso Kessler achin ano pe apostle foreman for mama fosti me nimse gana me mu mutie me dikin no se yakuto ano pe me nimse wutie me yes of course mame mo ye nuanu ma wonso wutie ye enso krudue mo original ano pe wodia nyumu enkoman afi davi nyumu enkoman me peja nyumu enso edia ma captain steve and ano pe now of course mame ko reko jin na menchia mia me nuanu jimmy bosheba Nana Yao and Ajuaba. Of course, me to me free Professor Ajikumine and the team of Recogin Radio. Sanope, of course, an antique radio and many a quadan as you were glad that in the assemblies of God and here near Bonibia. And I say, free, I bet me a call Rock Chapel International, any iron sofu, Yamia call in a santi sofu, when it's of mammy and open a busuani na, mema ubi biach, na se ye call naikui, a radia, and yekui and tobua, na ye near Bonibia, Sanse, Unyame, Onimino, you know, Edini, and now which never be breed a course war, Nancy Unyanko Ponji, a free man. Crown, I mean, chair, master in penny for me, chair glad that is assemblies of God, a sorry in penny for you. Of course, mammy chair, me here so I no pay me, say, mammy, if ya want on so ATM, Mrs. Anno pay me, my watching. I feel mammy chair. Ye nua ba kit ene ye nua ba grace ano pe enyumo enkoma obi bia mo amutie mi nyina edi no metran fi de nani mo na mi refi enso mama nchia me ama contable achi ono so wo Hempstead Strat ono na yire enyumo enkoma makonta no mu nyina mama ne wo mutifie so so ena no pe mi chia mo Mema, mema maya mi nu amene wontie, mechie mu nyina na no pe. Yedo ade be na ye be yan ka ye betumi anya ahene anu mu e kwam be na ka me na ye be fa so fanche mami nana no me wo fa si no nyina ankre ja no pe savana oba ano pe minim se utie me me wo fa si mi chia obebre na enche bi so enko ma gana fo of course africans obi a utie me a otimi kru mu ka sei mi chia o ene ano pe nya me se ni munyam ntintre fie bra mi nyina enko glatter in assemblies of god na yanko som ene ano pe na mami fan kai boy entudwa ye gine ye di adwene de chi a ye be hwe frau so pe se o do niema ko fie afres eno me 06 11 2 8 9 8 9 2 06 11 2 8 9 8 9 2 Yes, of course. O person will take ticket as well. Ejima kuyo ba kupen na meka mfodi ama wo. Gold Coast Travel. Gold Coast Travel. Mi bomb. Bon humo di ya. Neko nako to u take it. Ewo Gold Coast. Gold Coast. Gold Coast. Bet me afraid Gold Coast Travel. Ewo ahuma trofu. Ewo 020-368-0535. 020-368-0535. Yes, nyami nyumas enunti mamimfa enu ma miami nya baba ko. Yes, we say chrome videos. Who can me nyumu e man wo ne who can ni mo frano nyina na anopai. Binu ya be da bia wutia me. Enti anopai enyumu enko na emfa ma. Nyami nyumas sanse woni minu mi enu adini ye. I want you near my FM when you be in and singing and coupon delivering. I'm a G and every more. You because we're seeing Yami Asam and Unti FA and you mean CSC Wakuma. I about Becky Bonnie on the anchor at all, and I knew about my or say, yeah, or more deliver our worship. We will be to me a call if you didn't so now. So, what will be the SCC? I command a bra will call you, Maso, a bra will pia bunting with the SCC. What come as a bea, what drink, and you name dear will be bea, crystal, 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 crystal. His son say, yeah, cobe, nano, and you might be praying upon it for an Nansuning in Emono, when Yame and Mammy no me no, ye di inquinum, Enshra and can a radi be bray, and there Wakua Buama meetum, a de Amababu Juma, our Jumediano, Nayin and Iya boom, Esia Yamiasem, na Ansana no, say, yes, yes, Yakumana via, Mama, ye mom paye, Nafi, a dear Yisiano, Yankoso, Emfa, Emra. A radi paya that was Siano pay. Na watu biya uni yedini ye na watu we die abroso. Ya mfa waside ni debi ya rada. Na diye kanyi na nise. Beji wa yiye na anopeyi. Kwa buwa ma. Na mbabu awe jume diye su. Jina minu ya nmu nye na nemu diya jwe nkuro ni akumakuro. Edi asidake si. Ema. Wo. Enam yene uradi Yesu Kristo. Ni moja abetoye abodin. Ama yene ankayense ye mfatansu ya sibie. Na ubampo ayekesi wa yensuo. Eda wasi bebre. E wom bebre ni yeti ya anye yede. Bebre ni yeti ya yede. Na yensu adini na emunu wasa msi ye mfase damamu. Nyame mi peja juma ye die. Ofake isha wensa. Eya wasa ena mebe dene die. Na miyami nitumi ya mitumi diya yewe juma. Inti mesenya me onkronkron sa no penso. Seni ya dawa di meyano onfamini atiefo ni nyina anye wona wusiesi aso ne akoma e betumi di age wasem befa be ye fa sha wo hwani mu nyama na anopai wo nyame na nam so ama da ne da yetumi anya asempa no na ayeye na asekane a ene ye kwanso ane yetumi atua na mompa e be hye wani mu nyam wani fu bi bre na obesiesi na anopai mi jana ne wradi Yesu Kristo wo wo ni wo sori yetumi mu ese gbani fu ni ni nwuma nyina e wo Jesus ti mu mi pega aso nyina ba wani mu mi di akoma nyina ba wani mu siesie yen ma inya chefa wo wasemi mu na yakotoa so ewo wasori fie e nyira nka wo din na anopai e wo Yesu Kristo ni mi pega adofo e betena fi di Yesu nyina ahye wo nsa mi nyankopon fa won yesa de we wradi e be hye wani mu nyam e wo Yesu demo. Amen. Odofu onano pensu yeda wunyami asi. Babu awe jume diye diye. betna efidie ni mo anu obi ni mse ye nyame asem e na ye ba abeche ma me fa sa akwanye so enchia ye papa num ye maame num asofuo num ye difuo ene nyame asem paka fuo nyina wukrodue mu ene entrefie medofo emfa efidie so nye wa sori se ni ade bi apostle kanu emfa efidie so enya sori pebe bi sori be na ujin wo mu brami ye nyina ye nko Glatadins Assemblies of God na ye nko som na onyame bi shrawo assemblies ye kwa ye sunya nyame asem ansana ye nsofu panyin so di nasem nyame asem so so abepi ye so dane dane ya na wo de wo de be bo ntuma no ti ye denara na usuro nyame nti ena no pei menno na ye wade sunya ye toa so ewo Yohana disem na ne ye kwa nim na ya kusunya yesunya ne ma bebre free Yohana disem ade ba ko aka ade ba ko aka obia wona ade ba ko aka obia ewo de aka ewo na brabum. Yes, of course wo obi mesumi obi obi antumi nyine ho free mu enso ni nyine mu no ene nyame asem e bo me ne umie no kokko sebe ya da ne da ibenya na asem e de atua na mon na asem na ye na asekane a na asem no asaye e kwanso ehan enunti ena mini umie no da ne da no ye koso ye koso etie onyankopon asem. Yes, adisuano a ye suano ye toaso enen soso ene e ye bosumi du de toso edio no ene ye 20th October ai enunti ene ye besua tiatiro enwoma no ɛhɔ ɛnɛnɛ me ne wo yɛbɛsua nti fa bible no ɛne bie mu fa bible no ne bie mu na yɛnkɔ na yɛnsua next week no ne aba saudi nwoma no nwoma a onyankopɔn nam na koa Yohane so ɛberɛ a no ɔda Patmos bepɔ so onyame daa no adi de kɔma a asafo ahodoɔ nso ɛnɛ yɛduru tiatira nwoma no ɛhɔ ɛna me ne wo yɛbɛsua na ɛnyɛ tiatira bio ɛnɛ deɛ ɛyɛ me ne wo mmienu ɛna nwoma yi aka yɛn nsa a yɛn nso yɛbɛsua na yɛde abɔ yɛn mbra sɛ ɔhwɛ pegamo asafo no a na onyame se wɔn kura ne din mu ya wɔse wɔnim sɛnea wɔteɛ ɛwɔ satan ahennie satan ahenwasie na wɔkura nyame din mu na wampa na saa nnipa no baabi a wɔte ne nyinaa no bɔne su nyinaa atwa ne ho ahyia nanso wampa nyame din bible ne se wampa me gyidie so so wampa nyame gyidie na wɔkum me dansefoɔ nokwafoɔ antipa wɔ mu hɔ no mu deɛ ɔbonsam teɛ hɔ nanso mewɔ ho asɛm ka ne nyinaa mu no gyendidie nneɛma bebree ne kɔɔ soɔ yɛkum nyame nkurɔfoɔ ɛnso na ɔwurei na saa pegamo nwoma asafo no na ɔmo kura nyame gyidie mu a nanso still na nyame wo ɛwɔ biribi ka nti na wɔtwetwɛ mu no yɛkyerɛkyerɛ nneɛma bebree ɛfa ho ɛnɛ ɛduru tiatira na ɛnɛ deɛ ɛnyɛ tiatira bio ɛyɛ me ne wo mmienu nti yɛkan afiri Yohane disɛm no yɛtire mmienu nkyekyɛmu edu nwɔtwe no ɛde akɔpem nkyekyɛmu a ɛyɛ aduonu nkono ɛyɛ no awieɛ no ɛsiane sɛ nawɔtwe yɛbɛsi mu no ɛyɛ next week no ɛyɛ saade nwoma no ne yɛbɛsua no bɛso bɛkɔ akɔhyɛ aseɛ wɔ Yohane disɛm no yɛtire ɛyɛ mmiɛnsa nti ɛnɛ yɛde tire mmienu no kɔ nawieɛ na ɛtoa so wɔ tire mmiɛnsa hɔ saa ɛbɛpem ɛtire ɛyɛ ɛnan mmiɛnsa no awieɛ ɛhɔ na Laodikea nwoma no ɛna ɛtwa toɔ nti yɛwie wei a na aka mmiɛnsa a yɛbɛtoa so na ɛnso yɛ papa no mu ɛba kurodua mu deɛ ɛbɛma kwan na wɔn nso deɛ nyankopɔn asiesie deɛ ama wɔn yɛbɛtoa so nti sɛ next week no yɛantumi antoa so koraa a the following week no ɛkɔ no yɛbɛtumi atoa so na theatres nwoma no moma yɛntie deɛ onyankopɔn nam nakoa so ɛde ɛkɔma a wɔn naano pɛi nso yɛn nso so yɛmfa ɛmmɔ yɛn mbrɛ a sɛnea ɛsɛ wɔ se na theatres afomu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ sɛɛ na nyankopɔn ba a n'ani te sɛ ogyaframa na ne nan te sɛ yaawa fɛɛfɛ no ɛseɛ menim wo nnwuma ne wo dɔ ne wo gyidie ne wo som ne wo bo asetɔ no ne sɛ wo som ne wo bo asetɔ no ne sɛ wo nnwuma a ɛdi akyire sene deɛ ɛdi kan no mo very good na kyerɛ sɛ recommendation ɛkɔ theatre nwoma asafo no mu no na ɛsɔ ani papaapa nanso mewɔ wo ho asɛm se uma oba Isabel ah ofren ho se odifo no kwan se onchreche na onada menkua na womo adwaman na woni namo a wakum ama bosom na mama no ebre se onfan sachira na dwene emfri na dwuma na dwama momu na wan sachira hwe mede no beto empaso na mede wona wone no sei awade no magu ahohi akasue mu jise wasachira wona dwene ewo won nwuma mu na mede owuo bekum ne ma na asafo ne nyina hu se mene de wo hwehwe osaabo mene de wo hwehwe osaabo ene akoma mu na mema mu mu bia se de mu nwuma etie na mesimo a mwaka mwaka teatra no dodoa wonni sa ankyerekyere yi wona won hunu satan bun emu se de wo kanu no se merensoa mu ade soa foforo nanso de mu wo no de mu wo no mu nsomu din enkosi se meba na de odi nkunim ne de okura menwuma mu kosi ase no mema no amaama no amaama so tumi na wode dade apoma beyane won na obabubo won se onomfo nkukuo se de menso menyai sadi ya mensu minyaye wo meja ensem no sadi ya mensu minyaye wo meja ensem no na memam no adechia ensunoma no de owa asu no entie de honhom no e ka kire asafo no ei sam na da ho no etiefo kietra nwoma no emu odin emu odu no pe mi ne wo sua ade e wo Yohana di se mi tremi no eno na break akra ni yasha ase ne ne ya bedru enchichemu a eye du nwotwe no ekopem aduo no enkono a eye tiatira enwoma ene ne mene wo yesua ne ne enye tiatira enwoma no bio eye mene wo ena ne enwoma abeka yensa a wo nyankopon nam so e boya baso bi yetumi ye ene de ye ntumi anye ni die ye ye die mpo yetumi ye kura no niema bia ye sa kura mu nti e nwoma ye nwoma minu mi enu nyina ebeboa ye yie ebebo ye hu wonu se nsam a asem yi ka kire ye no nyame asem ka kire ye no e ya de a ehu emu ohu papa wose tiatri asaf mu bofo no twere koma no se se na nyankopon ba na ni te se ujafunama ne nan te se ya wa fefe feno ese eye ye ne urade Yesu Kristo asem ena nyame asem eken ono no woda na disa wose minim wonwuma ene wodo de dikan wodo aye de sum nyame no nyame se wonim odofo odo ni binisen edo ni binise ensu otokura ko kire wani so e kire nyame na otwi mu se na ye na wotwe ye woda ba ko a ye de si woni nyina ye kohie mu the whole week ni ye de akoma ne adwini nyina de nyame ase so ati ase ensu ye de nyame ase ko ni nyina na ye ye boni gum wo ho enti odofo eye we de mi nu mi enu emu da ho pefe enti ye moye ho moden ye moye ho moden kokobo ene nyame ase me bo yen we nye butter and bread we nye fesika beji nsuo fa we beji we fa we kogu wo kwan ano wo benye adwuma ji we sha wo nsa da bi obia wo tie mi na no pei nyame ase mo kokobo ene ne wo bo yen no de wutumi ye de bo nyame bia no nani so wo recommendation or recommend ye say one ni do aye wono wonim odo nyame ti se meti hen mi do nyame I love God mi do se meye na dwuma so what ya say wo so do se wo beye na dwuma asofo ni difo ye papa no mu sampakafo wo ma amenum obi a wo tie no ye nyina yemfa mo ye hokoko so wo bo ye ho asemka wo so so ye dance ni se nyame wo ho asemka as a reverend father as a reverend mother we bishop we apostle we nanso wo we di adanse yesɛ wo nyame wo ho asemka ana me boa you know what you say now once I was as we na was on so kaso wo ye ho asemka ye ntumi doubt if you say anyama bebre na koso especially ye nia ya ba europe ase enti aye kokobɔ enti nyame die di kan no na de anana sam ye me fɛsɛ wo ya de ne nyame fa wo mfɛnsie ɔno ne bɔ wo wo se wo wuo asɛ de bɔnye ni kura ne wuo nya ne fɛ ne mum se be satire adwene ne free bone ho ne be nyankwan no ne nyame hwehwe enu nti na na no pe wonam na sam so de kokoboy ebre yen o se onim minim unyuma ene wodo enyuma ne bi ni sei ukwa sori fia wo ye ne ma nyina kama wo som kama ye ma nyame asema wo beka efie ne aso dem na wo besiesie hwe se ne wo besia kasa nipa ho enu kura no mi se obi wo kura hu na no wani age what he say wo so wo de no no wa cha de no no obi wo a wo hia na de wo yare kura wo be yare mo ti se wa kwaka wa sema kire obi asema wo beka no wo be se asem no kura obi wo so ko hia no sa na wo twene bi kura mo antimi amfre mo wansa munya akwanya ko hia ye no se ye ko hia da se ye fia da se ye memenda se ye juada mo hia ye no one asem kura nipa no beka wo no so na nwuma no no acha de anyame de ama no no wo no ewo kwan e fa so ani nipa kasa e ma na koma e ye den e to ne yem e na esom no bi no no wo di usika kosom wo di wa ho odene wonimu de hwe bre kroma sei e bre kura na so nyame ani dodo no anya bre nsom nyame one se wo kwa adwuma de a of course mean to mean ka what you say na obi o wa wa anko adwuma bebre betene fie ne wa kwa wa anko wo frɛ no so so a wese me kwa adwuma enu ni ade a ye hu no wan tumi amfa wo bra nsom nyame wo de wo bra tena fie akansam a ame yakwa asori apon mabre emfa wo bra ennia agro na nyame recommend theater asafo ne se wo mo bra kura wo mo yusu de som no na ni aso ene wo mo don so what you say ben predutu a wo bin nyame fie no David say ye nhira e ye blessing come let us go to the house of God na ye nkosom ye nkochire ye ni som fa nkire urade wo se eya ne fe wo wodo ene wugidie de etoso mie no wugidie wa urade m ye wugidie wa urade m akwanua se nyina mu nyame na gyen na wo twi mu niamo bebre ko so me trans ye na mka kire urade se urade jimi fro boni fo fidie mu and it was marvelous something happened life na nyame ensu ye na dwuma life so what has here enti mi se se me fa nsuom me fa wie me fa wom na mbetena se me ne wuche nyame asem a na me che se eya me fe eya ma ho ho a nka me ne hwan so what ya se wo so kura sa bre kura wanya kwanya tie bia no hwe me se tum ne bi kura wo betumi ayare na wo pe nyame asem a tie na wunya bi ntie ye mompa ye se ye nyare ansa na ya pre se ye be pe nyame asem a tie e bre ya kwanya ma ye se ye tie na ye de boye mbra enti nyame se wonim ne nyina gidi e woni mu ene wosom ene wo bo aseto oh e me fadodo ipa bebre wo e wa abotire wo nyame mu be bia odin be fa bia na odi wachi so ati ase de obeka bi obeye bo aseto odi ye nyame adwuma asofo ye mane ye fe etem didie num ne adi he wo mfiu e ye mu bi de ye be fiu wati ase nanso ne nyina no ye hwe nnuma yesu akoni nyina ne yesu ne ye mafiri mu ni esuani ya mefrimu na asamu no esiesi ya manyami asamu ya denu no esiesi ya nipa na wutie na uye no na unyini wumu na unyini wumu na unyini wumu ah edie na efese ye tuwase uwa buaseto nyina ya recommendation ene se unyuma edie chile esini di edika ni shua udokura udoe urade edika anu wasidi ya uye sabri ikura anu esini di kanedi anu esini kanedo no na che se we recommendation we nya agro because obi a ya na do no enka wo sha ase a na ekofom but we recommend ye ya na se wo boy abaso se impossible de ye ye no kura efe de ye ye no ye boy ho modern e bi ne sai hwe suma na wo sum ofie odofo a obetena kro due mu ase se nyam som kura ye wani ha hwe mpa ye a wo boy ye da bia me kan ye se bi e nyame enka wo ntimi nhira wo abibi mamu wo betimi ye hira wo kurom ba bia wo tie bia nyame timi hira nipa ba bi nyame wo tumi obetimi de ye hira wo nanso bisa ho se buta ye be ntini wo nyame de me ba kurom a ask yourself bisa ho se buta ye be ntini wo nyame de me be dua ha se enso ye beduru ha ne adan Israel fo no na ano wo yi wo mo free Misraim na wo mo wije ne nko ano wo yi wo mo free Misraim wo mbe num no fusuo no wo mbe num asase no so ewo no wo mbe di ne mapa no nyame tu wo mfo oma afutu ye nkoma yen ye ni ayaba kroduya mu a nipa ni bebre mi shea madam fubi wose o mi wo fie kura na me Sunday school teacher wa assembly so na msuna ba ye ye ah se adwuma ni ntimi call ya sometimes na bre eh sometimes no wa bre sa wa ya de mi tu no fo sa bre assembly school na bi a wa ma mi nim se obi a wo kwa sori foforo me ne ne kasai e hye ni nkunan se da bi ye ntimi nya ye adwuma no nto ye nkoso ne ya nya ne nya mi nam so be shira ye bebre kroduya mu hwe ma mi ntufu bi me was so kwatinya me a ube bre kroduya mu me modua eye the word of God was so kwatimia wuntumi nya hwe na we ade bia so a wo preko wanim a wuntumi nya no e de bre ne beto so odofo me say ye kwatie urade say ye nsom no a ye bebre me na mka kyerewo me na me ka kyerewo se san kwan no wo ho a na no pay say wo nya me say wo se me kenkan ye na ekwa awiye no wo say gi say ye satra ya dwene fe punishment e shishamu ya die ba ko aka ba ko pe no aka na ye ntumi nya no ba ko pe obi die ye adwama mo obi die ye koro no obi die ye nsanom obi die ye koro bayi wi nom obi die ye cigarette nom obi die oniyonko ba obi frɛ no ho nyame nipa obi frɛ no ho me som at Kristo nia we betumi abase woni no yonko ba e fam ho obi so ne no yonko mema youth listen to me very well this morning we youth saat enkola no niema bebre no mo hwe me be bia me kwa koyi bia no youth no ba ho ametie wo mo komodie na ma ye din na mhwe youth mo hwe mo kwan ye niema boni a ekoso a mo sua no me prepare message before you the youth one day I'll come here and give it them to you me no mo be ba be kasa what is talking kind Exodus e trade you no mi ansa wose womu nyuma ne munye bi ba bi amakotena no mu ya hohwo ne amamfrafo aniema bone ya womu ye mamunye bi I'm preparing that message for you and for myself and to Fred you know kwon wose na nsu me wo ho asem se wo ma oba Jezebel our friend who said with you for no and ada asem na ye sua wa ha se se and nada yem fo obi adin sho na eye nada na me de sho wo ma obi dada wo wo wa ma ho kwan hwe ne ma pa wo ye anya me bo wa baso na sane ne ya wo ma obi kwan e dada atwe afri adom no ho wo ye dansini me so me ame ya dansini for myself wo ma nipa kwan atwe afri adom no ho wo de wiase anya ma bone e kwaso wo kroduya mu anya ma pa no amfa Boninu no wodi wo twunwure mu. Wo ya dansini. Hweye, menu mienu nti na nyame ebo yekoko. Nyame wonfa nche obi a. Wonka se wo ba brochira chente wo ya bonia. Ya normal na muti ya mudie no. Wonfa nche wo. Wonfa nche wo. Odofuo. Nyame abufuo ano ohye. Nyame abufuo ehu. Nyame abufuo ba ho so ehu. Ye hwe asem a woka. Wo si. Se ye ntia de beba ye so. And it's the word of God. Me no one wanna pay, but I want to tell you the truth, and it happens. Wasi, nansu mi wahuasem. Se uma oba fawa udi nshawo. Our friend wasu udi fwo. Wow, na anu yesuya wasu ubi friend. Eshanu wa wahuno wasu uye is Juni. Nsu wanye Juni. You call yourself as a Christian. You call yourself as a pastor. You call yourself as a Odifo evangelist. And all this and that and that and that. And so. Now, see what we're going to send back to the country. And we're going to send back to the country. And we're going to send back to the country. And papa, we're going to recommend you. We're going to send back to the country. And papa, we're going to send back to the country. We're free home. We see. Ah, what will be that down? Treachery, no, that down me inqua. Says ain't ye, and I'm so young to see that day, and your main crop for your two more free. I don't know. Hey, I say my name. What say? What that, and I on treachery, now, not down inqua. Now, one more jamina, one nina more, welcome, I'm a bosom, and you're my bonnie. enye ma boni so uti nyame fie na wutufu a e boni enne minu mie na no pa mi ensa kire ya dwene ye mfiri ho kura ye nwane mfiri ho mienko ye we enye bidda uwe adwumam brebi apostle to ye fo bible si di biye biya ye nye de be hye nyame ani munyam esan so wapa ni wapa de efatawo kroma wo nye adwuma emo obi emfa osika nida tra krodu ya mu konfia duo no baina 20 years adwuma bia ni ho amaya se nipa no wose mafa osika di never they don't do that enti yeso ye kwoye adwuma no yemfa adwempa enye adwuma emma won yemma ya dwene ne nya clear adwuma yade ye adwuma wo yenkrom yemma mu ne wo man na sa ya be apratete be pem ne we are dancing ibi kura na wo ye aban adwuma ye ni wo gana man mu ko adwuma 11 o'clock by 1 o'clock no afiro o na se we dey aban adwuma ei odofo e na ye kura na ye apratete no we are dancing imi so me ye dancing won se ye ba ha no a yes, ye nya adwuma no na eden kura ma yen but I want to me kwa adwuma no nson ne fa ana se wo ko sha adwuma se no nson na wunwe esa upon 7 upon 4 o'clock who wie kura you be in the premises till 4 o'clock what ya na ya boye man ya sori abetena ha ene e pese e be bo man we susu gusu enti odofo ye ntwe ye we ye nwuma mu ye ntwe ye we ye adwuma ye mfa adwene mu kan ye adwuma ebre bi me sofo panye tu me fo manage na me fo ye adwuma susu wose fie adwuma kura nyankopa adom e moa ye de bua mkrofo we wo ma fie mu a omso ma ye sika no ye mfa adwen panye if he says ye mu bi kura nua ba akware wo man mu panyini kura ye command office ye adwuma wunti me ye firi sa kasa no nya da wunti enti ye nyame adom me sisa e futu me ba kuruma foforo na papai wodi tu me fo me fa so so nti me wo ko adwuma na wodi wa koma pa akoye adwuma de bia na wugina so sey chen if he say opani wakatu asawo bosume nso mo mo mfa usika nida nti me so me de futu yi ma fa adwempa ye ne ye nya akonya ye we illiterate ye ne ye nim nwoma kura bebree no ene nyankopon fa kwan bi so atu ye aboa ye kusa kwan yi so yekoduru saa nipa ni fi ana ya toto apapa so eh obi kura anu wodo onyi wadi nanso enya adwempa enya mi adom yaba yesuku kura ya anko enti nyame na biye saa kwanya ama mi num ye no ya ya nam so enya sika fa adwempa ye adwuma no fa adwempa ye mo bia na adaw enko kire kire woni ema boni bia dedika anu wose wa ma ho kwan ya ma wa ko fa oba Jezebel wo di se wo di fo wa ye no wo nya di fo so wa ye no se di fo de oni ne nam no wa ho e kwan ye wo do nam so no wa fa adamfo bi recently kwan wo twen free nyame adom hwe ni ye woni ne nkom di mu no wo dada wa yi wa free nyame adom wo wie wo hunu a group point bi a wo di niam afoforo be si anan bi wa twen free wo mu no e ho aye empty into what the bibi fufuro be shem me na me ka kire wo e nyame asem na e ba won chen me se wan hwe yie adamfo na wakofa no no wo dada na niema pe wo mu no wo de nkakrankakranka krista wo ye be mu so ye wo ba wo be ma wo ja wo hukani wo gana maemu ete ha awade aye utiri don entim hunko a na mudi nsem hum ena wudie di me kan ato aso amam wo se se wo mo adwaman na woni nam a wakum ama abosom afa niam a enyen me se wo ma ho kwan nipa no niam a pe wo mu no wo ye fim wo de foforo be hyem obi kura de wo ma no kwan de ama nipa kro de foforo a hyem ba bi anamu bi eni se wo tuo no e ho na se se adamfo no wo twen de ne ko ne bi twen bi fa ayi enuboni mu ei nyame bo mi nu mi enu kokko nyame obo mi nu mi enu kokko na anu pe wo se won eniema aye nye no wo ma wo mo eniema aye nie ena wu kum die ena nya nam biem e ye usuma no se wawura mu no e ho asem na bible no ka kire wo Then your mias was say, Econa Rian was a jessie, et cetera. Even so, was such a white being turned back and then Yamas or Bejo. His son said, the Bunyan was a wee and yan effect. And for so being a yammy being a few, who were so. And a pain yammy and naming me in a cassa. I may kind to us, I was say. Na my man will bre se on fan satra na dwene aha na yamedanu verse 21 Revelation 2 verse 21 Johanna di se metre mi enu nchemu adwo no baako akwanya amenu mi enu yenya wa hanu no na no pe nya me se wa ma ye bre se wo yem fan satra ya dwene enne eye adom bre enne ye nkwaje da Nyame asa me yeka ehupa wo nyame abufuo menu me yenu yenyina yaso ode me maso ode ne e woni amani bi wo ho ameda so mikrem entinne wo bo menu me yenu kokko mentimi justify me ho mentimi me ye nipa what you say entimi susu die mikrem me ma mani aba me ho so ne na ma firi ho ne what you say o se na mama no bre se onfa nsachira na dwen firi ne dwama momu na wansachira what you say nyame amaye mu bi bebre na yeda so tie ase yi anopai na ye tie nyame asem yi me no wa kwanya me no yeda so wa kwanya akwanya aye woni sey akwanya aye woni sey yenka yensem wo yebo enti de wotena mu a wanti a wadi ko owu ono ne nyuma nyina fantini se abode Ninyuma abazi. Na ye die, ye wa kwenya esansa anopayi, minu umie no mi, ena meye kase yin, ena wusu utiye yin. Ye wa kwenya. Se awe ye deye ni mwikura ye kase urade ya sachira ye nye biye mwa, enu anse ye mkwa humbiye mni ye jayi. Ye nyan kwa jie. Ye ni ye kura ni ya fahu ni ye kwe bebi. Ye kukura. Misrewu. Misrewu. Akwenye ye wa homa ye yin. Wase na mamano brese, onfan sachira na june, enfri ne jwa mamumu. And you may be a way, you're contrary to the word of God. Dramamona will bow moon. And you are banning so, walk off will be there, say, and ning in our canoe. But I dear be a tron say, and Kofan can wabra bon, Okofa, walk away, Jama was adienum. If it's adien and yawdia. Say Subanu and Kanya may mount to Baho. So what he has here, and canoe be, and to walk away, Jama were bonifuo in your memo. Okoboy Jama ever bonifuo in your memo. Oh, mi pamcho, mi nuye bi Abel, mi kubiye no, mi mpenye mfuwa na mse, ibi ba, inti, mama, yintie, enyume enshi. Midasi so mami kwen. Inti me twasu. Inti no nye me bia. Inti yen shen ye wase. She, me de no betu. Nye ma, ya msachira ya jina beba ya so. Ena nyami yansem e kantre yeno. Wase she, me de no betu mpasu. Na me de wana waneno say awadiye no megu ahunhiya kesiye mu. Jise, wasachira wana jine, ewo wunyume mu. Verse 22 no so asemo a e kantre no e no so e de e kwa ma ye ni a ti ase na ye nwu ye yi wo se asotwe a wo ho no e no wo boso wo no wo se hwe mede no beto mpa so nya me se wo de ya beto mpa so na mede won a woni no sai awade no magu ahohi akase mu enti se ye hwe ya bra bo ni suban ni ye ni ya wo mu sa bre yi that's a near me bini a kwa ya yani ya ya danse fo. What you see? Se nyanku pa dum yen, na yen de sasa ya yane ya nya de sasa ya ye ene ya yeno. Se asutri bi anase near me bi kosu wa ya bra bumwa. Na e wase ye chinga juni jinasusa no pe wenya me ni e kasa. Wana jine ewa won yumemu. Na du yonumi ansanse na me di wo wobe be kum ni ma. That is the serious thing. Nyamiya sem ne kasa no. Wase saafo ne se ye ntia wase na me di wo wobe kum ni ma na asafo ni nyina hunu se me ne de ohwehwe osaabo ene akoma mu nyame ne hunu ade nyina ade a wo wo ya wa usofu wo hunu aniema a wo ya wasori mpanyimfo wo hunu asopen na ade a wo ya usofu wo hunu wasori man hunu ade a wo ya obi hunu no wo nyame de wo kan kire wo na no peye wo verse 23 adisa metremie no nchemu aduo no miansa se wo nyame de wo nim ni nyina na mema mumu bia sadie munyuma etie enti adie bia wo ye no wo nyame se wo betua wo ka sane wonyuma esitie bibi biara wo nyame se wo betua wo ka sane wonyuma esitie na penyimfo wa sembia na ye medese wo se de wudua no de nipa dua no eno anu wetwa even is in the Bible ya de nipa guo no eno anu betwa enti ye hwe ya bra bo yiye ye hwe ya na montuo yiye efise de ye beguo no enu ena ye betwa ebi kura sabre ya shaase ya ye twa bie odofo ebre no nkoy ebre nkoman ebre enkoman ye kuro mu mpanyimfo bi na kan wasi no nsia bo mpre no anope wo nyankopon ya minu mi enu adom de san semu e boye kokko mo mien tenase masa anu ma we meto ye eniema kakre bi afemfene ma de kitoa bi ya yebekwa akodie nti na besa ye niema panyina ama ya hwere enti wose mema mumu bia se de nnwuma etie na mesimu a mo akati atra no tie ni ye ye ni etie ase ye no verse 24 no na mesi mo amakati atra no dodua woni saa nkyerekyere yi wana wonhunu satan bunu mu se de wokano no se merinso amu adeso afoforo nanso de monwo no monsomu den enkosi se meba to obia soso a watimi abɔ ho bodin abetna kurodua mu se hohoa na wasa ayemran frani no na wantua na mo boni bia no wo sa pegya wakoma nyame asam se bɔ modin gina wo na so e ma obi na adaw ko wanim wo nwuma pa wo ye no mu na wo ye de baye dai wo se som wo se mun som din enkosi sa meba mo mien so nyame adwuma no mu ye mo mien kuta mu ye wo se yen kura mu ye kopem se wo beba na se wo ye kura mu ye a na de wo din kunim no de wo din kunim ene de wo kura me nwuma mu kosi ase no memmanu amaama so tumi you got a whole power wo nyame ba ma tumi wo nyame na no last week so obetre din a obi anim wo kwa na wonim agu mo maso enti de nyankopon ka kire me no mie no sese yetumi gyre na so ekosi ase a obem wose memmanu amaama so tumi nyame ba ma amaama so tumi na wo de dade apoma ba yane won wona aka ne de wose wo de dade apoma ene beyen won yane a yebeya aso den no na obi de dade apoma ene ye wo se wo konche anwo de dade abo se kwa ha e ya sempa onyame se wo de dade apoma ne be boye ebeye yane a eye ye betena ho atena ye boni mu ama nyame de dade apoma abeye minu mienu enwan po ye de dade apoma ne ye won enwan ye de dade apoma enye dade ene ye de ye won na wo de dade apoma beye ne won na obekpobɔ won se onyomfuo nkukuo se de menso me nyaaye wo meja ensem no that says the Lord nipa obe dure nipa obi adofo mo me yantena sen kosi sa abre yansa yentumi nyina this week na me ne me wife e kan sem bi se ye na urade bi Yesu Kristo obeyi ne die wo mu kwa obeyi ne die wo mu kwa wa ho odene se wodi be nya nkwagye ne wontumi yentumi entine ya adombre ene ye nkwagye da ma me ne omienu se ye satra ya dwuna wo se obegye ye wo se ye satra hwe ye nwuma boni a ye wo mu no mo mienfri ho emwaye e de wo how ene bebre down minute e de amane wo suni sentware ye ene bebre ye yen free home na wo ken kan adu no wotwe na wose na memma no adechea nsonoma wonderful nyame sisi wutimi jina kosi ase a obema wa adechea nsonoma enu ti na ma ba bia ye be ko yenyanya na nanimu adum no o nyame nsoma hren wo wo so odofo wo ye mpe we ye pede yen yen ye ne hwan ya ye ka asem nyame ti ye 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 ne hwan na no ne nyame asem ye ka kire yen e wo Yohana di sem ye wo si mumu bi e di mu be honam di mumu bi be gu afia si dadu dadu wo si obebman yen adechian sonoma de o wa sono entie de honhom no e ka kire asafo no bebre ne nyame aka kire na anopai wo si de o wa sono wontie de honhom no e ka kire asafo no nyame nhira o me ma okwan na asem e ba yen won soso wo hwe baabu no mu afutuo bia se wo di betu yen a e beboa yen na yen so yatumi etua na mo a etisee no se de nyankopon hwehwe no ubetumi afre 020 737 1619 nyame onhira o biama ubetumi afre 0207371619 once so ubetumi afre na watuemfo na yetumi asatre free nyuma boni bia yetimu unim misuminim ya kawo abrabo mu se be na ubetumi aye kristo ni a ubejina wona so se me ye kristo ni dia ka bia no yentontwe ubetumi afre 0207371619 sa yenu ya biso abaso opese wono so ekasa moma yentie no. Hello, good morning.
Yo, fam morning na de homa na koyi mu papa na edenya mi ase for your life eh awin na wetimi akobet na hona o ma yente ma ti so
na
matem busa ye ba ko kese wo preacher mana to ya kuma so ne ne bi ya ye gwa osun. Hello,
acho kasa ni ATM
o kasa utu obi fu na futu ono no yo asori ba na semi sikoye na at least so ama mu hokura na obe yete obe kwa asori fu
exactly yeah.
Ama wanya len kwa die a nice experience ni ama ye at the moment e wa asori mu na nso aye si ye jaye bon ni ni bibi ai ukikan ni na ni yi akuma mfie kosum honhom ni ko samre no ene jobu nsohwe no ebiba yeso
e kota
minti ase nti bomodia ne next week u dia ye program na nso dia betu ye fese ne be ya ye wrem na se obi asori pani bi kura ye bone no na se ye ntudi nsan ne mu a wo mu mu a wo ba foforo na boni unye boni u betu fis waji atuma ye bone na still one betu ase ama dis fellowship letter every month na yankopo be na na wo sa asori mu nti a uwe mwa jubu nsofi si ato yu nyankupo so wafi hako pinse wani mse wintini nisa nsofi iso nensu wadu ukuwe sasu mamiya so wafi amie guwe ni masie yiwe film na wamu omye sabo nino nsusuno omde omuti afie edidi nida ase next week ni wabetu wasome
onyami onshira captain na captain kakura amekanse wukura anye next week wa nsama wakayeno wa saa chile chile mukama pa se uti asafu mu na bibise yakoba na ye hunu na wo de ye hunu no na chese wo ene asem wo ye no a nwoma anyame de koma atiati asafu no wo nyame pese wo je wo so ati ase aha enu nti nyame so so ba Do to me in our one in seven no bar. Nyano eno ubejina so nye nipa ene betire eno diye wanye nyame no ubebu ya tenye wanfe nipa so onkonsortu nipa anase onkonfrontu nipa se me wosuro no wana meba na weya so penye niti weene life te se weene life te se na enso no senya wakura wachile chile mama yenu ebreba yebeka safa sa ense mensu so ehun yadansi bebre nyame enshira wuzi ubetumia fre 020-737-1619 aka break akra na yenu yanom bi yenu yanom MPP kwenu so eba nyumu yi enko maun nipa ba kubi aka ho nti wonzo betumi afre 020-737-1619 mami kwa na mefa enkaibui entuja sisi ya yenu ya bibi uraha na tisema waka nise ope baby edin address ato eno ntise uwa baby anase uti yemi na ubinsu uwa baby ubitumi de abuanua ubitumi afre nombe ina wabuwa se nipano ope baby dinidin ya nidin ato ose 06-87-95-72-62 06-87-95-72-62 Bomodin so baby obetumi din din abetoa bomodin na fre number na boano and any chine ya ubia boano maye nyame onshira nyumu isi na sema antime nka bie mo nyi wafidio ni mfria npp mpanyimfo no so eba na omo aba abetoa so enti pa ya da wasi na no pe yishira wo de wodi amaye sese bua ye nema ya kuma ni adwen pa ibi tumbi aye ho adwuma e be hye wudi ani yishira nka hu se ye waye ni mapa wo ye mu bra ye ko ni enko media ka bia nso na me e kan uma ho e fa wondi show ho ni nyam e wo yesu din amen.